Bocla.
Kimamba on the beat.
Konde boy come number one. Hey, dunia mingi. Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kale gadista, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimeni chosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mercy. Nisha gundua
furaha yangu ni wewe.
Ule niripata rai lanka gundua
furaha yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumua
furaha yangu ni wewe.
Hata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe. Siri ya nini? Oh. Acha nikwambie moyo wangu natamba nao. Na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale gadista,
baby sikuoni.
Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimeni chosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila unemona ba moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mercy. Nisha gundua
furaha yangu ni wewe.
Ule niripata rai lanka gundua
furaha yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumua
furaha yangu ni wewe.
Hata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe, wewe.
Yo yo. It's Konde boy coming number one. Bare sa ai.
Konde music worldwide.
Mamacita, te quiero tocar mi amore.